kange mangubi suke senzeke emhlabeni yithi woza ngosi yami uzobheka abantu bami ngike ngithule ngicabange mangubi suke senzeke emhlabeni yithi woza ngosi yami uzobheka abantu bami ngike ngithule ngicabange mangubi suke senzeke emhlabeni yithi woza ngosi yami uzobheka abantu bakho bafa baphela abantu bakho bafa baphela abantu bakho babulawa yilesi sifo mathi coronavirus bafa baphela abantu bakho bafa baphela abantu bakho babulawa yilesi sifo mathi coronavirus bafa baphela manje bafa baphela oh babulawa yilesi sifo mathi coronavirus
Bye.